ndiphekonko kwami sendifuna ubuye ekhaya niyalifudumele sendizokushiyana konko kwakho kwami sendifuna ubuye ekhaya niyalifudumele sendizokushiyana konko kwakho. Ngiphinde undibone ngithanda umuntu kude nam ngoba kusafani nakuqala. Ngiphinde undibone ndizinikele empini yokude nam ngoba ngiyalimala phakathi. Ngiphinde undibone ngithanda umuntu kude nam ngoba kusafani nakuqala. Ngiphinde undibone ndizinikele empini yokude nam ngoba ngiyalimala ngaphakathi. Ngoba izimo zethu asifani namalanga awafani. Namhlanje uthanda lo sasuthandana elapho sendithosani lothandwe lakho. Ngoba izimo zethu asifani namalanga awafani. Sasuthandana elapho sendithosa milo thandwe lakho.